Studio Yafa yetti suka e mawdo gorko e debbo do to tawa do le tatteji na leede Burkina Faso na on kettini de do yewtere yewtere meden Yafa soir hande na wo yewtere mawde honono andirdo nyande alkamisa fu dele du don du wule unde to jehete ndaro en bole bole tawetede wakkati fu hakkunde du wono ittobe kange fina tawa wodi du e kangere Touba kure jukkinande lihtonde dele bole bole na tawe hakkunde mo wakkati fu wodi du na dum sabo bonandaji dele le de do yewtere en kebam fahamude dum sabo to dum don fu fa hande du Yafa Ali Kouté en kettinoito jokol be fandare kambe du ko be jogi miijo mabbe e do kibaruji fa be jottina Soudou Baba li de do jiddire sakiraabe fa hande du en kalo an hawritede maunde hawrundurode gende kewde no watta fa be kala hala dum no wailita gol wakkatiji le gende meden de le sakiraabe fadde meden omtoode yewtede dem holita on kew sakike modo Monira Diko kamoni yeso micro
kawral mangal
hono no kollirano do ni wuli unde to jehete na on andi ke nyande sappo e jeenay lewru jie hitande winadidi en o gahe e tati wolde ummoken le ngalure unde to hakkunde ittobe kangi fina tawa wodi du e daroobe denago ko habudoy le nono kangere wi'etende unde gold operation kangere de do wuli unde to joina dele bole bole de do sabo ken yimbe dido mursi yonkiji mum boy soni etore de lamu wadi de wodi du wanani wonno ko abal be do yimbe na kaba li ndedo nokkure na on mikito hitande 2022 wodi fa handen e hitande 2020 wolde ummoken hakkunde be yimbeji fa sabi yimbe hewbe mursi yonkiji mumbe dume saboto bonandaji dido wakkati fu na dume wonno yimbeje tawabe li tombe du kamboy du ko pili safare fa heba paddo bonandaji dido tinta ke utito boy katin e li ndedo yewtere de Martin Kaba wadnde en kebam fahamude dum don fu so Allah jabi ndele sakira me en mballitan en dum firte e fulfulde
Turki balehi na yi ele kammu gallure unde handen nyaloma sappo e jeena lewru jie hitan mede ujinaji didi e noga e tati le chef lieu province tui o itobe kange kewbe jalti handen fa kollita mettesi mubboy be mbuli mobilaji service Touba ko en ittobe kange tawabe le nokkure den don service mabbe onduna wi e compagnie miniere unde gold farum gorgal commune on don handen asobe na itta kange juude mubboy na kewi ton goto e mabbe Soumaila Sanfo o tawama ton nyende mudum
na be kewno sanne nyande nenno wana be fu njea unde na wodi yimbe juulde le gure seraji unde wobbe du juuri borum e din wakkatiji yimbe heewbe nawneke wobbe fu koyde mumben keli ko buri heewde fu wo rewbe na be ngada non dagu yimbe sappo
saddaji di fu puddirana wakkati suka hayejo goto nokkure den don yawti dum du le jemma sappo e jeetati lewru jie hitande ujinaji didi e noga e tati o yawtana du le nokkure to service Touba ko en ittobe kange ngoni ton jema on don du ittobe kange kewbe na lati non sede en be kollitana du ke ko sabi mayde suka hayeje on don yo jebere neddo tawado na hawji non denangu nokkure den don hunde du ko hollitinta Abbas Dera secrétaire général Walter asobe na itta kange juude mubboy tawabe le province tui
wasoɓe kangeji ɗin en diwama e nokkure nden en killama hitande duuɓi uyinaji ɗiɗi e sappo e jeegom ɗum du caggal ko Cuubako en ittoɓe kange ngari ɓe daaray noyi ɓen e gaɗente caggal ɗumɓen fa tawe naɓe kedditi fa hannde naɓe golla gollal mabɓe nde wasoɓe ɓen en du nanata li ton en na pilo kange wakkati gomma fa wari ñande gomma dariɗe ton en na daara e bangal ndenago on en felli neɗɗo goto
ɗum du wona go'o muɗum le unde basiji kewidi diw faddama sabe horebe fina tawa en wodi fa handen e horebe dinaji tawabe le nokkure den don les hitande 2020 et hitande 2022 les wuro unde sadaji kewudi kebi funtude ton ko habodi e gollal iltugol kanye hunde du ko sabi mayde himbe dido gilna ma service touba ko en ittobe kanye ngari le unde ton les hitande 2017 gilna den don sadaji puddi hakkunde wasono be na itta kanye e juude mubboy kambe ngarube ton ben sadaji du ko be mbawa non hisugol soni e bile kawrital sukabe hayebe nokure den don Brahima Diabaté.
Par exemple, on sait très bien que
sinen adifu nen andi kange unde nawada ko badoto ndagu kilometraji noga e tati hela warta wodi du dum yaari yeso kasin faye ngol bore dohun gold kam nawada ndagu kilometraji jeddi kasin unde gold yaari yeso kasin fa handen dum wonno ko be noddirta joninka kaari kam du na sendi e nokkoji dum wonno kaari korgal kaari hakune kali pomp hadu nokkuje den en fu wonukkuje to wasanobe no na itta kange e juude gollatan sine en dali no ittugol kange fuddiri le nokkure de en eno be en galiri ni en sadaji mbawa tinta ngara
a question va se poser
goddum gasin ko mettini berde himbe wasanobe kange na itte juude mubboy yoko service touba ko en ittobe kange gilla jotti le nokkure den don chali hokkude be leedi be golliri be keddinin le gallure unde nokkure to kange ittete ton hokka nokkure den don sabu soni su gollirama fa woda fu na wawi yarugo nokkure den don yeso de gille masadaji mabbe puddi ton le hitande 2020 no be darani sanne e filade noy be ngatta no watta fasadaji din don cela Suleiman Dianda kanko yo horejo subado notantodo himbe don tawabe le unde
une solution pérenne
no jey wadede na hani tawede be njitanama tawe kambe du to be mbawi waccade kange mabbe tawe be natata e nukku to tuba ku ben itata kange tonne dum no wawi duidugol sadjaaji gonnudo hakkune mabbe din wakati onen o fu heban to gollila gollem wodi kawral wonan hakkune mabbe
et voilà le climat est apaisé
dum yo hunde ko wasobe na itta kange juude mubbe njidi komin endi hawrugol e service tuba ko en ittobe kange tawande kure den don fabe kokka min miijoji mabbe e do sadaji gonudi hakkunde mabbe e ittobe kange e juude mubbe ben min kebaybe to service kawjani do golleji ittobe kange juude mubbe horejo kawjani do service on don holliti min ke hokkude ittobe kange e juude mubbe nokkuje den hono no be njidiri ni yo hunde ko anya non wadede Adama Sawadogo holliti ke yo nokkure wadonde kilometraji chapande jeegom Service tuba ko be ittobe kange tawabe le nokkure den don cubi fa kokka asono be juude mubbe na itta kange ben
dans la commune de Unde village
les communes Unde wono wuro Dankari ton ko wadata ndago kilometraji nogay hela ya wata dum wono ko dirul mabbe subi hokkude be fa heba kambe du be itta kange mabbe wodi du kilometraji chapande nay hela ya wata dum woli departement boni na mila sine dum en fu hawrundurama fu wadan kilometraji chapande jeegom hela ya wata dum du hunde ko wawi wallitinde wasobe kange e juude benen fa keba ngolla golle
affaire un pouvoir d'exploitation artisanale
fay ko be subi hokkude be nokkuje den don sadaji hakkunde service tuba ko en ittobe kange leye unde dum wonnon unde gold e wasono be kange e juude mubbe sadaji ne keddi hakkunde mabbe balde sappo tiagal ko be burtino be kolliti mettesi mabbe e di wakkatiji fa e hollata sabe goddum wadi non le gallure de yo gonga ke bonandaji din don njitata ke handen handen le gallure den don amma wobbe kay na keddodi e mikkito wakkatiji din don wodi fa handen e nawallaji be kebi wakkatiji din soni so e service kinido wasobe na itta kange juude mubbe tawande le nokkure den don yo nokkuje kange noga e didi ngoni le province tui tondu yo himbe wadobe ujinaji nay ngoni nangolla dumdu worbe rewbe wodi fa handen e sukabe
ketine yafa
yafa alikuta enjahana gorom gorom daro en dume wonno ko haye be tawabe ton jogi hono sa aji eli jeddirene en kettinobe
ngala pompi fay gotel de be ngari fa be mbasa fu mitana hayri woni leedum wadi bangira mi hebta ndiyam wodi le wuro du koyle himbe kewi sanne hande le gorom le wuro a waram pompi jilla fajiri 5h a hebata fa futro allah akbar kota jaajoda nde gon ka sa hebi njurmi be ma ko keda bidor wotru bidodi ti haye fa handen kepta somay somay wala hande de fudo ko buri welde kan woni hoytigi dege sabu somay wala
way wadaire ni tawa jande nen fu gotum kalay dum ni ina handi tawa wadobe essentiel ji ben hono sarusaaji gondi le ndarani bangal jande l'école nen ina handi atto chonobe essentiel be itane reserve mum e fere to kumume dum hawnore e ko isage en dum aso ko wadi essentiel dum na hanto wawdu fu de wadda fu wobbe ngaran arana nyana ne so ali chudi mum e hono kam en tam ngondi muradu essence mais so ngidu ansinya en kam e 11 itama watama sengo to sonina to sonire hono ko no himbe fu ngona chonirane non wodu kandu ko le himbe nyoka ndara 11 fu handa peut-être adugol ko uri litre didi le jidire na litre goto le jidire na ansinya fu handa adugol litre didi na litre didi le jidire so no haw girama fu misikani lan hono bangal yahugo l'école ungai is edmani essence mudum non kataki parce que ko wadi essence du ko le wala sabi lawol woni wala ana no station ji men arane abare manka essence
yafa yafa studio yafa
no kollirnome on pudde nende lewo hala hawritere maunde joqintene capantati lewru novembre hitane uina didi e no oga e tati le dubai dono emira arab uni delle kawrital gal do anditirtegal cop 28 na joqine hitande fu delle o gende kewde kawrata don fa mbati dandara noy baye wadude fa buita torraji wailitagol wakkatiji di na noy baye wadude fa mbouta dum don wodi le kawrital gal don du halaji kewdi hala te heggo fu wonno noy be bayi wadude faabe buyta gollitirgol ko waye wadude ciurkiji ciabotodi wailitagol wakkatiji be gollitira dum wonno giitele fina tawa hono naange en e bandum en wodi dubbe ndara noy be bayi wadude fa gende jogide jawdi burde fu bonnude e le pilke noy bayi wadude fa kamboydu njoba gende de ngala jawdi de fa kamboydu keba ndara noy bayi wallitirde ko e mubbe e le wailitagol wakkatiji di wodi fa hande dubbe kala li tondu hala noy be bayi wadude fa be moyina pilkiki wodi du be buyta torraji di do bikko adama en delle kawrital gal do o matana dambude mudum 12 lewru december hitande uina didi e no o gahli don du be jaltina ko be dartini fu e lihdon delle men kolliton e lihdo en ke emira arab union tawa gende 10 limited burde fu ittugol petrol li adunar do lengal do kawrital golleji kewdi gollete no warta fa heba wallita gende balebe do no gende meden Afrique no watta fa kamboydo keba darno ko e mu e lay wattitagol wakkatiji di gonden handen di memmitina on ke lewru septembre faltin do gende balebe kawrino Nairobi adidi anniyaji gooti fadde mu boy pottoyde galdo kawrita delinde do yewtere fondation Hirondella o itti nelado fa fotto e li galdo kawrital su Allah jabi ko tawa tondu en pahman dum dum fu li ko warata ayo sakirabe worbe rewbe tawanoobe hettinaade de do yewtere duudo darnete na jahangu aljumaare e jamde kebunduren liido en fandare yewtere de katina studio yafa wadanta en min jetti on fadde den
worbe do kumode sukabe mo famama ne fina tawa o morso meden fina tawa